Hatin' the beat is so sweet. This for me, girl, is so sweet. Baby,
when you come up, when you come up.
So sweet, so sweet.
Kiriza, baby, fetwa tamo kago. Kakuzini na mazina, gari na gano. Wine na few waistline, na 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 na. La 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 la, what baby wakola? Aye, uyagala unetenze masekerele. Usiri na visanyizo kuchikola. Uyagala kuwanika status. Uyagala ku WhatsApp yolaba. Uli na TV no vikutami laba. Yoba no valilaba, batunula valize baseke. Stick to the plan, wrong time, boy. Better serious, ndi uwekwe.
Baby kwe twese ulai. Baby kwe mkwe ulai. Baby kwe twese ulai. Baby kwe katikamba ai.
Jagala mpe kumu kwa nukwo.
Ai.
Nyole na mkuchi watocho.
Ai.
Kiriza kwa tulabeko.
Ai.
Hata kumanyika kwa katikamba ai.
Jagala mpe kumu kwa nukwo.
Ai.
Nyole na mkuchi watocho.
Ai.
Kiriza kwa tulabeko.
Ai.
Hata kumanyika kusomeko. Kusava Luganda simu kwa no. Kuwatene linya kwa chikwa no. Mazina gompa my love, kanyo chanyo my love. Kaki tapi na jida san benova. Kaki tapi na ya benda. Boyfriend abi de a big spender. Jiga 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 panjenda.
Baby kwe tweso bola, baby kwe mkwe ulira. Baby kwe tweso bola, baby kwe
katikamba.
Jagalo mpe kumu kwa nubo. Nyole na mkuchi watocho. Kiriza koba tulabeko. Hata kumanyika kusomeko.
Jagalo mpe kumu kwa nubo. Nyole na mkuchi watocho. Kiriza koba tulabeko. Hata kumanyika kusomeko.
Baby kankugavide dagala. Mkwano gukula guna tutuga. Watuke watu kava chikuwa. Bimulivi unya na yote
kula. Love young ejenko wa sim sima. Kusame ngomu pira benzima. This one I'm a big tune red killer. Say chenda vie.
Baby kwe tweso bola. Baby kwe mkwe olila.
Baby kwe tweso bola. Baby nze mkwe olila.
Katikamba ayy.
Jagalo mpe kumu kwa nubo.
Ayy.
Nyole na mkuchi watocho.
Ayy.
Kiriza koba tulabeko.
Ayy.
Hata kumanyika kusomeko.
Katikamba ayy. Jagalo mpe kumu kwa nubo.
Remember where you got it from. www.djeric.com.